Muzumba
Fango Kili kili zi
Kati denje Bakugamba lujimba lulonji Nondemu
Buri muli mugwe mumanyi ngukoze Just be Mbula yokuzalisa Abajega Bemula babazole ya Just be Tuba tuba sadiza
Kukulanga bali mululoto Tunyo pere ya bubali kukaroto Aba ya galiza Na bata ya galiza Manya wofuna eriyo na banaiza
We Oyagala nyaba kazi Na yade Toso mola Pofu ukaloji Oyagala nyo filimo Tidawa na yeto somola Kufuka jakichani
Kati kati Twende bazi Mama Genge ya pole Daddy Hey, mikono juu Ruka juu Tingi jamu Pole pole Twende juu
Jawensoni zina jawensoni Jawensoni zina jawensoni Nyumirongo zina biri jamwengoye
Wee
Ejo yogede chadi
Wee Njagala kukuluma na mazo kukufunana ye Akanyewa hiko wapi Botani kukukulu mama nino kumukutanga daba Egulu lili kumpi
Kankuongere ulunywe gera Akabina koka digida ndaba fako Walaraba nkema uli antena Nalioka nenziruka yonze nembe pena
Kati kati Twende bazi Mama Genge ya pole Daddy Hey, mikono juu Ruka juu Tingi jamu Pole pole Twende juu Hey, buri muli mugwe mumanyi ngukoze Just be Mbula yokuzalisa Abajega Bemula babazole ya Just be Tuba tuba sadiza
Hey, hey, mchiro je Chine chigwa makatumwe mchiro je Chisigula nti Nevitoke Chihulira chihulira muli tisoke
Hey, Dar es Salaam
Mambo vipi
Nairobi
Unasema nini
Kampala
Aba utani
Kinshasa
Sangu nini
Kati Luanda Bakame tuja Burundi Na yekale Sudan Libya Misri Egypt America West
Ha Ate mchalo
Masaka Nigeria
DJ
Dubai Kadama Ulaya Na emu yoga
Jeez.